Blog Talk Radio.
Banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Radio Iteme imbaraga z'ijambo. Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, munakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Wanyarwanda kinachopigania mapinduzi. Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibuni sana.
Abanyarwanda kazi bakunzi b'ibiganiro bya Radio Iteme banywanyi b'ikiganiro urwatubyaye nongeye kubaramutsa kandi mbifuriza amahoro aturuka ku Mana. Ikiganiro urwatubyaye cy'uyu munsi teguriwe kandi murakigezweho nanjye Anice Tikareje, nkaba kandi ndi kumwe na mugenzi wanjye utakira umutumirwa ahubwo wabaye umusangwa ariwe Valentin Akayezu. Nyirango numve niba mikoro ifunguye mu ikaze kandi nongere musuhuze. Valentin Akayezu, waba unyumva?
Ya ndakumva neza Anseti, nizere ko nawe unyumva kandi mboneho nyine umwanya nanjye wo kukuramutsa no kuramutsa abakurikiye radio Iteme bose aho bari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi bose ndabasuje bakomere.
Wakoze cyane Valentin, nagira ngo kandi mboneho umwanya wo kwikisukiza mugenzi wanjye Benoit Umuhoza utari buboneke mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko abakurikiye wenda kuri YouTube babonye titre twagihaye kuvuga ngo ese guhindura umukuru wa Sena mu Rwanda byaba bifitanye isano n'ibibazo byugarije ubutegetsi bwa FPR, turaza kureba niba hari aho bihuriye. Nkuko benshi muri mwebwe mwabikurikiye, uyu munsi Sena y'u Rwanda ifite umuyobozi mushya, akaba ari we Dr. François Xavier Kalinda. François Xavier Kalinda, nkuko nabonye abanyamakuru bo mu Rwanda babitangaje, ni umugabo ngo ukomoka ku Kitabi ahahoze ari prefecture ya Gikongoro, kuri ubu akaba yari amaze igihe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba iya EAC, inteko ikaba ikorera Arusha muri Tanzania. Kuri njyewe ntabwo muzi, ntabwo tuziranye, nawe ndibwira ko atanze nanjye simuzi, ariko ntibyambuza kumwifuriza imirimo myiza. Nkaba rero nagira ngo mwifurize akazi keza, kandi nizera yuko imirimo ashinzwe azayikora mu nyungu z'abaturage atari mu nyungu z'ibikomerezwa byamutoranyije ngo ajye kururira mwanya. Turaje tubigarukeho, ariko wenda mbere yo kugira ikindi mvuga, Valentin Akayezu, ngira ngo wowe nkanjye uriya mugabo ushobora kuba umuzi, ese wabonye ubushobozi bwe competence? Ntabwo wenda ndishidikanyaho uriya mwanya arawukwiriye, ubona akazi azaza gatunganya uko bikwiriye. Ikindi nabaza, uretse izo competence wenda ashidikanyaho, ariko imiterere ye nk'umuntu, ese niba ngombwa ko avugira abaturage bafite ibibazo wenda batumvikanaho n'ibikomerezwa byo muri ya leta, ubona ari umuntu wagira ubutwari wo guhagarara ku nyungu z'abaturage? Sinzi niba ikibazo cyanjye cyumvikana Valentin, nagira ngo wenda twinjiriye ari amatsiya, ariko duhereye kuri icyo ngicyo, niba umuzi personalite ye uyizi, niba ari umuntu uhagarara ku kuri, cyangwa se niba ari umuntu izakadahumeka tujya tubona abantu bashyira hariya kabo ngaho gukoma amashyi ari ndiyo bwana, urayibona ute Valentin?
Ya, urakoze Aniseti kuri icyo kibazo umbajije. Mwarimu Kalinda, munanyumva neza?
Yego ndakumva.
Mwarimu Kalinda jyewe yaranyigishije, ni umwarimu umaze igihe, umaze imyaka myinshi yigisha mu ishuri ry'amategeko muri Faculté de Droit ya Kaminuza y'u Rwanda. Yigishije abantu benshi cyane kuva intambara irangiye. Ndibwira wenda ko parcours ye aho yize byo ntabwo mbizi, ariko ndibwira ashobora kuba yarize iruhande cyangwa zamburabuturo nk'uko abandi banyamategeko benshi bo mu Rwanda ariho bize. Nyuma kaza urumva abarimu bagiye bajya muri Kaminuza y'u Rwanda nyuma ya Jenoside, mu rwego rwo kubongerera ubushobozi bagiye bajya gukora za diplome, za masters hanze. Nawe yarayikoze, ntago nzi igihugu yayikoreyemo. Icyo nzi cyo ni uko niba nibuka neza afite doktora mu bijyanye n'amategeko arebana na ibingibi mu Kinyarwanda babyita ngo iki, ibyo bita droit de propriété intellectuelle. ndumva aribyo afitemo impamyabushobozi y'ikirenga ya hano mu Buholandi yakoreye muri kaminuza imwe mu za hano mu Buholandi niba ntibeshye rero Karinda urumva ndamuzi nk'umwarimu yaranyigishije mu ishuri ni umugabo ucisha make tavuga amagambo menshi nibwira ko ari muri ba bantu bazi kwikonforma kuri situasiyo igihugu kirimo ba bantu nyine baba bazi kugendana nacyo situasiyo politike y'igihugu kwimeze urabona ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ari Butare aho yari atuye Butare niba ari za Cyarwa cyangwa Ingoma ndumva ari hamwe muri aho ngaho yahabaye nk'umwarimu wo muri kaminuza nyine kandi abarimu bo muri kaminuza y'u Rwanda birazwi imyitwarire yabo ubundi mu bisanzwe umwarimu ni umuntu cyane cyane umwarimu wo muri kaminuza wagombye kuba akora ubushakashatsi bwimbitse ubushakashatsi bufite aho icyo bwageza kuri kaminuza ubwayo ku gihugu ubwacyo tuza abarimu wenda nko muri faculty ya droit i Butare bamwe muri bo nka harimo uyu mu docteur mu mategeko ngirango uramuzi wabaye na prefe wa Gikongoro Felix Zigirinshuti yigishije imyaka myinshi muri kaminuza y'u Rwanda kugeza ubwaje guhunga kubera ibintu by'ibibazo bihari ya independence y'abashakashatsi tujya kaya yaba docteur ba Kambanda Charire irazwi harimo abandi ba professeur ba Kamatari Kamatari nawe azi Butare burya ntabwo byari Dr. Kamatari ubu yigisha niba ari muri kaminuza ya Ohio muri Leta Zunze Ubumwe nabo bava hariya ntabwo byari ibintu byoroshye niki donc urumva rero abantu nka ba Karinda kugira ngo babashe kuramba muri kaminuza y'u Rwanda i Butare bo tunarebye kuko tuzi nubwo mu Rwanda bajijisha ngo ikintu cy'ubwoko ngo nacyaba n'icyo ariko turabizi ko ariyo realite ya buri munsi y'abanyarwanda mu buzima bwabo bwa buri munsi ni abantu nyine bamenye gucisha make bakavuga amagambo make akamenya kujyana n'igihe hari umusaza umwe wajyaga nigeze kubaza bati mbese muzehe ibanga ryawe cyo kuramba kuri iyi ngoma ugakora nta kibazo ufite ni iki kibanga narindi ni uguceceka yakoze ku munwa wamuhozaga amubwira ati nyine ashyira agatoki ku munwa ngo bushu be kutavuga urumva rero iyo ufashe nk'umwarimu wa kaminuza kuko burya faculté de droit ibintu bya les sciences sociales ni ikintu gikomeye cyane ni ibintu bisaba ko haba harimo ubwisanzure mu gutekereza kuko burya ni nacyo kintu gishobora gufasha abanyeshuri niyo unarebye uyu munsi ukareba umusaruro w'abanyeshuri kaminuza y'u Rwanda isohora bo ushobora gusanga wenda nko mu mashami technique iki abana bashobora kwidebruya abasore bakaba badefanda ibintu ariko ugiye mu yandi mafakulte ubwo nyine ndimo ndareba donc muri les facultés de sciences humaines les sciences icyo twita les sciences humaines cyangwa se les sciences sociales ni ibintu bisaba ko haba harimo ubwisanzure bwo gutekereza haba harimo les libertés liberté d'expression harimo les libertés de la libre pensée kuvuga icyo umuntu atekereza ntacyo yikanga rero kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda muri faculté de droit ubundi byago ntushobora kuvuga kwigisha droit ngo abantu bagira ikintu bazakuramo bwa bwisanzure budahari kuko droit ni ukureba ni amategeko ashyirwaho ate akurikizwa ate
mu gihugu niba ari kaminuza y'u Rwanda niba yigisha amategeko y'u Rwanda niba ari amategeko mpuzamahanga abanyeshuri barayareba mu buryo bwa teori ariko banayarebe mu buryo bwa pratique noneho rero ikibazo gihari ubu abarimu n'abanyeshuri bafite mu Rwanda nicyo ni ya sensible de liberté kwa kundi kuba uburenganzira budahari ngo bwubahirizwe ngo abantu bavuge ibyo batekereza noneho bituma n'imyigishirize ijya hasi noneho ukamera urajya mu ishuri umwarimu yateguye igisirabisi agakubita aho ngaho agahereza abanyeshuri nabo bagahunda bakajya mu mutwe bagafata mu mutwe ukazabaha ibizame bagasubiza ariko ya discussion yo mu ishuri ari nayo y'ingenzi ituma abanyeshuri bumva za deba zo mu ishuri kubera ko zishobora gukora kuri politiki iri mu gihugu ibyo ngibyo abarimu barabyirinda nguko uko rero abantu nka ba Karinda bigishije niyo mpamvu barambye muri kaminuza ni ugufata iyo approche yo guceceka yo kwirinda yo kuvuga ngo ntakoma rutendere ntagira aho nsitara ugasanga ngize ibibazo nibuke ko uyu nguyu abarizwa mu ishyaka rya PSD donc buriya yinjiye mu mwanya yamuremye yari arimo kuko yamuremye abarizwa mu cyitwa mu ngirwa cyane reka mbyitingirwa kuko mu Rwanda nta mashyaka ahari ariko wenda reka tubyite gutyo kuko mu mategeko ariko byanditse muri PSD uriya Karinda nawe ni uwo muri PSD yavuye muri kaminuza y'u Rwanda bamugira umudepite muri iriya nteko ishinga amategeko y'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba EARA na simbizi ntabwo nari nkiri mu Rwanda kuva aho ayigiriyemo ariko bishoboke yuko wenda inshingano zo kwigisha yari akizikomeje cyangwa se yaranazihagaritse ntabwo mbizi ariko noneho urumva ziriya nominasiyo zo mu myanya ya politiki uko zikorwa mu Rwanda turabizi abantu abanyepolitike bagerageje kugaragaza ubwisanzure notama nka Dr. Ryambabaje Alexandre nawe w'umwarimu urabizi ko ejo bundi yaneguye mu nshingano ze kuko yari vice chancellor by deputy chancellor cyangwa niba ari we wari chancellor wa kaminuza sinibuka niba yari deputy wungirije kwa wa kaminuza ntago mbizi ariko yareguye umuntu nka Alexandre Ryambabaje ni umuntu w'umushakashatsi uzwiho ubwisanzure tuzi ko yafashe icyemezo cyo kwanga umwanya muri guverinoma bawumuhaye tuzi amakimbirane yagiye agirana na ba Biruta na ba Ntawukuri ryayo muri PSD kubera kutemeranya umurongo ishyaka rya PSD rifata muri politike ni ba bantu tuvuga bagerageza kugarida independance yabo yubwi mu bwisanzure donc kuba muri kumva ko yabaho cyangwa se yahagarara mu bintu yemera rero ntabwo iyo ariyo profile y'umuntu nka Karinda ari nayo mpamvu na kintu gishyashya azanye muri sena ntacyo azahindura ntacyo azungura ni ya rutine iraho y'abantu bicaye bo gukoma amashyi gusa nta kindi kintu abantu numvise umwifuriza imirimo myiza ariko burya umuntu wamwifuriza imirimo myiza ari uko hari ikintu kizima azageraho cyangwa hari bira runaka azageraho njyewe nta kintu navuga mwitezeho muri make navuga profile ye niyo ngiyo urakoze
tumva ntacyo tumugezeho wa mugani ariko reka turebe wenda ko azadusubira na birashoboka nabyo hanyuma Valentina wowe ndabizi ko uri umunyamategeko biriya bintu byo uko narebye sena y'u Rwanda abasenateri bamwe baratorwa bagatorwa n'abaturage nubwo tuzi ko amatora yo mu Rwanda afifitse buri gihe ariko hari igice kimwe cyitwa ko gitorwa n'abaturage hanyuma hakaba ikindi gice kinomwa na perezida wa repubulika icyo gice nyine kirimo uriya mugabo watowe uyu munsi ari we François Xavier Karinda nk'uko umaze kumutubwira ku buryo burambuye ese wowe ubona nubwo wenda amategeko ashobora kuba yanditse gutyo ariko nubwo dushobora kuyanenga nta kibazo umuntu abongabo baba batowe n'abaturage yinuva baba bagombye kuba bafite legitimite kurenza abantu umwe n'umukuru w'igihugu. Noneho umuntu akibaza ati se ni ukubera iki umuntu aza akanoma perezida wa repubulika akanoma umuntu agikoze ikirenge muri sena bagahita bamutora no kuba umukuru wayo. Icyo kintu Valentin Akayezu urabona wowe hatari mu kintu cy'ubusembwa ikintu cyanomari kidasanzwe kubona umuntu aza kubera ko asunitswe wenda ku gitugu cya perezida wa repubulika cyangwa ku bubasha wenda ahabwa n'amategeko nawe amategeko ngiye numva nawe yagombye guhinduka wowe urabyumvute Valentin ku buryo umuntu uje gutyo ari nome karenza agaciro abantu byitwa ko batowe n'abaturage nagira ngo numve icyo waba ubitekerezaho kuri iyo gihe.
Urakoze wenda dusubiye inyuma twavuga ko sena yashyizweho yateganyijwe n'itegeko nshinga ririya twatoye mu 2003 niryo ryaje rishyiraho urwego rwa sena mu Rwanda ariko kuvaho sena igiriyeho mu Rwanda nakwibutsa yuko yabanje kuva mu 2003 manda y'imyaka 8 yayobowe na Vincent Biruta. Vincent Biruta avuyeho ndumva yasimbuwe na Ntawukuriryayo Jean Damascene. Ntawukuriryayo Jean Damascene asimburwa na Bernard Makuza. Bernard Makuza asimburwa na Iyamuremye Auguste. Iyamuremye Auguste asimburwa na Kalinda. Urumva abo bose uko tubavuze uko ari bane nta n'umwe wigeze ajyaho binyuze muri ya myanya itoro. Bose bagiyeho sur décret présidentiel. Donc bagiyeho bashyizweho na perezida wa repubulika. Muri ba basenateri 8 bashyirwaho na perezida wa repubulika. Nibutse ko sena y'u Rwanda igizwe n'abasenateri 26 barimo abasenateri 8 bashyirwaho na perezida wa repubulika. Hakabamo abasenateri 12 byitwa ko ngo batorwa binyuze muri za njyanama n'ibiki bo nuko nguko babivuga. Ubwo 12 babaye 20 kongeraho abasenateri 4 ndibwira baturuka ngo muri bashyirwaho na cya kindi bise Forum de Parti Politique. Ndibwira ari 4 makumya ubwo babaye 24 abandi 2 baturuka hehe? Abandi 2 ndumva ntibuka neza aho bagomba kuba baturuka kereka umuntu yongeye gukonsulta kureba muri constitution ariko muri rusange nuko bimeze. Noneho urumva rero yasaga nituza kubijyamo ofet sena y'u Rwanda igizwe n'ishyaka rimwe nuko abantu batabyuka FPR ariya maparti yahari za PSD zande dukunda kubivuga hano kuko nk'iyo ufashe nk'umuntu nka Biruta Vensa bivugwa ko yari umukada wa wundi muri ba bakada ba Rutaremara yavugaga ngo bari bafite abantu ngo babatekinisiye ngo bangaye hirya no hino. Biruta nuko nguko yari ameze ari muri abo ngabo muri ba batekinisiye ba FPR ba bakada kados ba bakadre ba FPR. No, uyu munsi tumubona muri PSD ariko bizwi yuko ari umuntu wo muri FPR. Noneho niba Perezida Kagame ashyiraho abasenateri 8 waricara kanoma kana abantu 8 akabashyiraho, noneho abandi 12 ngo bakazava nibo batorwa ariko nabo ntabwo ari itora rya rindi rya rubanda ni bya bindi za njyanama z'uturere ziterana zikitoramo abantu 12 njyanama z'uturere niba bigenda bikagera ku ntara niba ari kuko dufite uturere 30 niba nibeshye ukuntu sinibuka neza le procede ni ukongera gusoma itegeko rya sena uko donc itegeko nshinga ryerekana uko abasenateri batorwa naho baturuka ariko noneho uko tubizi za njyanama ziri domine n'abandi tuvuge nka njyanama y'akarere biba bizwi ko meya wa karere ni nawe perezida wa FPR mu karere noneho niba bagiye muri ya simiracre yo kuvuga ngo gusaranganya ubutegetsi wenda akaba hari umumeya udakomoka muri FPR witirirwa ko yugamye muri indi shaka ritari FPR wenda akaba ari uwo muri PL cyangwa se muri PSD this mayor ushinzwe ubukungu automatiquement ahitaba perezida wa FPR mu karere iyo meya atari byitwa ko atari muri FPR akaba byitwa ko ngo ari muri ya mashyaka yandi y'abaringa za PSD za PL za Kiwati icyo gihe meya ushinzwe ubukungu mu karere niwe uhitwa perezida wa FPR mu karere binavuze yuko niwe uri puisa niwe ufite n'imbaraga zikomeye kurenza meya uko nguko niko bigenda noneho muri za njyanama rero nazo zitora ukuntu bagenda batorwa uzasanga nazo nka njyanama y'akarere 90% ari abamambe bo pa 90% 99% abari abamambre ba FPR urumva rero umuntu uzazamuka n'ubundi ni umukadre wa FPR uzazamuka bakajya muri se ni ukuvuga babandi 12 n'abantu ba FPR wenda bagaki bagakora ya simiracre y'amatora bakavuga ngo abaye wisiranganya ngo yungo nuwo ngo muri PL muri iki ariko twarabibonye yuko ayo mashyaka atabaho kuko ni no mu matora ashize bavuga ngo ntituzatanga abakandida mutwe tuzashyigikira umukandida wa FPR inkotanyi PSD bikora gutyo PL bikora gutyo IDPS bikora gutyo PDI bikora gutyo PSL bikora gutyo ya mashyaka yose ari hariya byerekana yuko mu by'ukuri mu Rwanda hari ishyaka rimwe gusa rukumbi ariko mu mategeko rikora defigura y'andi mashyaka yaba ariko kugira ngo berekane ko ubutegetsi busangiwe noneho nibigera no muri forum de parti politique nayo itari mu bwisanzure aho FPR ikora ibyo ishaka byose babandi bagahita bakoma mu mashyi FPR zavuga iti turashaka ko umuntu wese uzajya muri senari uyu n'uyu 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 dushaka noneho cya kintu cyitwa forumu kigaterana kikemeza ngo kanaka ngo abaye senateri wenda byitiriwe ko avuye muri ririya shyaka ry'ibidukikije naryo ryinjijwe muri forum ariko FPR itashaka umuntu wo muri ririya shyaka rya Democratic Party Democratic Party ndibwira ariko yitwa niba batamuri FPR itamushaka ntiyatambuka ni uko iba yotorije kandi kugira ngo yotorize ni uko ibimwizeye iba yizeye uwo muntu urumva rero niyo forum de parti politique ikora ibyo FPR ishaka ngaho mvugira rero ko Sena y'u Rwanda ofeti igizwe n'ishyaka rimwe uyu munsi rero ntibyadutangaza kubona Kagame ashyizeho umusenateur nyuma y'iminsi akina mushyiraho twe twahise tuvuga tuti tukimara kumva ko Kagame yashyizeho senateri Karinda umusenateri witwa Karinda twahise tuvuga tuti dore perezida wa Sena nuriye kandi abo twabibwiye uyu munsi ntabwo bashobora kuduhinyuza ati ibyo mwari mwavuze niko byagenze uriya niwe bigaragara ko azaba perezida wa Sena none ni gute muri Sena mu rwego rwigenga ujya kubona ngo abantu bose bumvikanye ku mukandida umwe gusa agahita anatorwa na 100% n'abantu bose bari aho bose batuye abasenateri 26 bose bagahita bahuriza ku muntu umwe nibyo bikwereka ko dufite des institutions fragiles aho no mu myanya igomba gusaba ko habamo competition irushanwa kugira ngo hatorwe umuntu bimerita koko bisaba ko nyine ayo matora ntabaho kwa nicyo nshaka kuvuga nta competition ihari nicyo kigaragaza yo inenge ko za institution zacu nta bushobozi nta mbaraga zifite ni nayo mpamvu ubona ku byemezo bikomeye ziba rizabarenga reka ngurujye uyu munsi mu ijambo Kagame yavuze amaze kurahiza abo bantu yagiye agaruka ku bibazo bihari yahereye ku kibazo cyitwa ikibazo cya transport je nigeze no kugikoraho inyandiko ndayitangaza kuri Facebook nerekana navuga ni transport mu Rwanda nizigera ikemuka mu gihe FPR yihariye amasoko yose arebana n'iby'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu mu Rwanda urabona bakuyemo abantu bose bigenga bashyiraho amakampani makeya adashobora guhaza nta muntu wese wemerewe gukora business FPR bya itabyotorije tuzi amakampanizi menshi yahombye yavuye mu nzira kubera nyine gupiganirwa n'imbaraga za FPR nagihanyanyaza nka za virunga za volcano n'iki usanga imisanzu batanga muri FPR bigira ingano Kagame rero icyo ni ikibazo yavuze ngo yumvise mu baturage ngo ikibazo cy'ingendo kimaze kunanirana mu Rwanda icyo nicyo yavuze icyo kintu ntago uzumva parloma yakigiyeho ntago uzumva sena yakigiyeho kuko bakigiyemo byasaba guhita binjira mu mikorere ya ya makampani bakajya no kureba umuzi w'ibibazo ushinge bagasanga nuko abantu badafite ubwisanzure bwo gushora imari muri ubwo bucuruzi bwo gutwara abantu n'ibintu kuko bwihariwe n'abantu bamwe bwihariwe na FPR icyo ni ikibazo Kagame araza akabivuga ariko abo ntibashobora kugira courage na noya abo ngabo bitwa kubahagarariye abanyarwanda bo kubibaza ikindi kibazo yagarutseho ngo ni ikibazo kirebana n'imisoro hari kuvuga ngo imisoro mu Rwanda ngo nibarebe ngo uburyo ngo yakoroshywa kuko ari ikibazo ariko barabizi ko aribo babitera iyo misoro bakamuye abanyarwanda none ubukungu bw'igihugu bugeze hasi za business zaguye hasi abantu basigaye batinya gushora imari mu gihugu kubera gutinya imisoro y'umurengera kubera gutinya mananiza ashyirwa kubikorera cyane cyane ibintu byo kubasoresha umurengera ubu donc business nyinshi zirimo zirafunga kandi uko zifunga ni leta ihomba ni leta irimo guhomba rero byatangiye kuba ikibazo gikomeye Kagame arakizanye ati ikibazo cy'imisoro harebwa uburyo imisoro yiyongera ubwo bo imisoro yiyongera ni ukuvuga abasoreshwa biyongere ariko hatongerewe ingano y'imisoro nibyo baravuga bati don yavugaga ngo ntago kuvuga yuko ngo imisoro yorohejwe aricyo kizatera ikibazo ahubwo ashaka uburyo abasoreshwa bongerwa ariko imisoro yoroshywe icyo ni ikibazo tuzi uwagiteye uwo ari wo tuzi uwagiteye ubukungu bwihariwe n'umuntu umwe amasoko yose yo mu gihugu kugera no muri ba bantu bajya gukora amashanyarazi kwesitara amashanyarazi mu mazu y'abantu bisigaye byarashyizwe mu makampani ibintu business zakorerwa n'abantu ku giti cyabo abitwaye inkeragutabara business zabo nibo bazitwaye amasoko menshi yagiye yiharirwa n'ibintu byose bishamikiye kuri RDF no kuri FPR gusa abandi bose babakura mu nzira urumva rero iyo mwebwe kandi ari amakampani ya FPR kubera mafia nyine nta n'ugasore convena broma leta ntago sorera uko bikwiriye leta noneho ba bandi bari gusorera leta kubera imisoro no kubananiza n'ibiki murabakura mu gihugu ni isanduku ya leta ihahombera bya bikampani bya FPR byo ntibisora icyo ni ikibazo gikomeye kiri mu gihugu ubukene buri mu gihugu business z'abantu zirafunga abantu nibafite ibyo bakora niba abikorera badakora ntago bazatanga akazi ubushomeri ni ikibazo gikomeye mu rubyiruko none amafaranga azava leta izakura amafaranga abiga bazakora iki ikizakurikira nyuma turakizi mu bihugu byose niko birangira za dictature zose niko zirangira ubwo rero icyo kibazo yakiza ese se nizagira kuraje yo kukinjiramo inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite uzagira kuraje yo kukinjiramo ntawabimenya ikindi kibazo yavuze ngo nicyo gutanga serivisi ngo itangwa rya serivisi ariko korupsiyo ihari abategetsi badatorwa na rubanda bumva ko badakorera rubanda babarasa babakubita ku manywa y'ihangu babambura ibyabo none iyo uri umute uri umuturage udafite souveraineté donc udafite ijambo ku muyobozi uri hariya kuko utamutora si wo mushyiraho uriya muyobozi nawe azakora atariwo atakwitayeho mu kiganiro ubushize twakoresheje inyito ivuga ngo matswe n'umugabo urabona biriya bimodoka basigaye baha abayobozi bimodoka mavewu itakomeye buri myaka ine bakabahindurira banabana banabongerera n'amafaranga yo kugura esanse n'iki uriya muyobozi uje hariya azumva ko akorera Kagame kurenza uko akorera umuturage kuko amatora ubwayo ntabwo abaturage bitorera abayobozi babo sibo babashyiraho none n'abari abayobozi bagakora bumva ko ntacyo bagomba abaturage ari nayo mpamvu bihaye akazina ko kuvuga ngo mpatswe n'umugabo akazina kamatswe n'umugabo ngiki kishe serivisi mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo abaturage ibibazo byabo bikemurwa kuko ba baturage abategetsi bahari ntabwo biyumva muri bo ko hari icyo bagomba abaturage kuko sibo babatora nta n'ijambo abaturage babafiteho kuko n'uburyo bajyaho abo baturage ntibabimenya rero umuntu ugufiteho ijambo nawe uzakora ntacyo umugomba Kagame yageze avuga ngo ibyo bintu byo kudakemura ibibazo ngo ngiye ngo mora mugenda mu mahanga ngo ngiye kubikaza ngo mujye musohoka kuko ari ngombwa Kagame mu cyongereza baravuga ngo leading by example kuyobora abandi utanga urugero wihereyeho Kagame niba ashaka kwigisha abandi bategetse akorana nabo ibyo guhina akaguru nabanza hinake noneho n'abandi bamurebereho babone guhinda akaguru kabo ibyo byose rero ubundi ibyo bibazo yasurebye ni ibibazo inteko ishinga amategeko yagombaga kubifite mu maboko ngo ibyigeho ariko ntishobora kubyiga nari mvuze ibintu byinshi reka wenda mbe mini aha ari nawo nshimangira yuko nta kintu Karinda François Xavier azanye gishyashya nyine ni ya continuité isanzwe yo gukorera mu kwa FPR naho nta gishya azungura abanyarwanda ntacyo azabamarira
urakoze cyane Valentin ngira ngo ubusesenguzi bwawe burumvikana cyane ahubwo ukomeje ku bibazo Paul Kagame yavuze mu ijambo rye hari n'ibyo wenda turi bugabe ko mu kanya byerekeranye n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo nabyo yavuzeho agiye mu rurimi rw'icyongereza dore ko ikinyarwanda hari gisa n'ikimugora ariko wenda nagira ngo ngaruke kuri iki kibazo twabajije muri titre y'ikiganiro aho twavugaga tutese guhindura umukuru wa Sena byaba bifite aho bihuriye n'ibibazo byugarije ubutegetsi bwa FPR urabona hari ibyo yavuze nyine nawe umaze gukomozaho ibibazo bya transport public hari ibibazo by'imisoro ihanitse hari ibyo bibazo ngo by'abantu badatanga serivisi uko bigomba ibyo ni ibibazo biri mu gihugu nawe amaze kubona hano kuva ko mumereye nabi bimugonze ariko hari n'ibibazo noneho n'ibyo ngibyo turi bugaruka mu kanya byo mu burasirazuba bwa Congo noneho akavuga ati se umuntu akabona ko harimo ibibazo hari abantu rero bavuga bati kuba yarahinduye kuko twibutse yuko umukuru wa Sena y'u Rwanda iyo habaye nk'ikibazo perezida wa repubulika akaba atagihari yaba apfuye yaba arwaye wenda arampishi nk'uko babivuga mu gifaransa icyo gihe asimburwa by'agateganyo igihe wenda amatora ataraba asimburwa n'umukuru wa Sena hari abantu bavuga bati buriya abantu bo muri FPR bararebye basanga wenda hashobora kuba ikibazo gishobora kuba kuri Paul Kagame bagasanga Augustin Yamuremye bitaba ari byiza cyane ko ari we ufata umwanya wa perezida wa repubulika ubwo ni abantu babigiye bavuga ngira ngo amakomantere nawe warayabonye ntabwo nzi ukuri kwabyo niba koko Yamuremye yaregujwe cyangwa yareguye kubera impamvu z'uburwayi nk'uko byatangajwe ku mugaragaro ariko noneho hakaba hari icyo kintu kiri mu bantu kuvuga ngo ibibazo byugarije u Rwanda bishobora nuwena no kugira ingaruka ku mukuru w'igihugu ibyo bituma bavuga bati reka turebe umupersonaje wa kabiri mu gihugu wenda twakubonamo cyane kurenza nk'uko byari bimeze kuri Augustine Iyamuremye Valentin wenda nzi yuko we ushobora kuba atari kubibona ariko nagira ngo wenda se nabinjira muri icyo kintu mbwire uko byumva uko bibona mu busesenguzi bwawe
jewe abavuga ngo Iyamuremye ngo yaba ngo yaregujwe ngo mu bibazo birebana n'ibyarebana n'isimbura rya Kagame mu gihe yabagize ikibazo jyewe iyo logique ntago nigeze nyumva kuko sinanayibona kuko ari nibyo niba bafite n'ikibazo sena yari gushyirwamo undi muntu wizewe w'umwizerwa cyane cyangwa se w'indani mu nzu imbere muri FPR ariko se kuva kuri Iyamuremye ukaza kuri Karinda ni iki gihindutse ikindi ushobora kwibaza ute se ababibona gutyo wenda baravuga se ko Kagame yatinyaga Iyamuremye ko hari icyo yahindura ni iyihe poa politike n'ubuhe buremere ni izihe mbaraga Iyamuremye yari afite muri politike y'u Rwanda se FPR yatinya ni izihe ntazo Iyamuremye ni umuntu wabaye aho w'igikoresho wacecetse ahantu hose yanyuze yabaye umuja mwiza umugaragu mwiza wa FPR yayikoreye ni umuntu twibutse ko yabaye maneko kuva muri 1992 yabaye maneko azi ibintu byinshi n'ibi bya genocide nk'umuntu wari maneko w'igihugu byanze bikunze yagombye kugira ikintu abivuga akavuga ati se muri information wari ufite koko genocide yarateguwe yateguwe gute n'iki ko ari wowe wari maneko w'igihugu n'iki ariko nta kintu yigeze aravuga ni umuntu udafite personnalité politique vraiment ishobora kumutera imbaraga zo kujya ahagaragara ngo abe yashyira yagira icyo avuga muri public ni umuntu rero ni umugaragu wa FPR ni iki nta kintu FPR ishobora kumutinyamo na gitoya abo ngabo bikanga bavuga ngo Iyamuremye ngo kwanga ko yasimbura bamusimbuje uriya mugabo ku gikongoro nk'uko mwabivuze ni iki se kuva kuri Iyamuremye ujya kuri Karinda ni ikigaragaza yuko iyo arigima bayizana nayihani naki rero jyewe Iyamuremye nawe nzi ntago muzi ntago tuziranye nta nubwo nigeze numva we ntari ababiganira n'iki ariko jyewe nshobora gutekereza ko ari ushobora kuba yareguye ku mpamvu ze hari igihe umuntu aba mu bintu muri politiki imyaka imazemo ni myinshi niba abantu b'abanyepolitiki bazi gupima ikirere akaba arebaho ibintu bigana akaba areba iki atese ibizabishobora n'iki reka nsabe Kagame anyemerere niruhukire nifatire ikiruhuko nigire muri pansiyo haba amaze imyaka yabayeho neza yabaho neza n'ubundi nta kindi kintu yari ategereje kindi agende yarye pansiyo ye ayo yakoreye wanabonye ko na Kagame yanamushimiye byihariye rwose mu ijambo ry'akavuga ati ndashima kuko azi uburyo mbakoranye sinibuka igihe byari mu bintu mu mwiherero sinibuka neza uwo mwiherero wabaye cyangwa niba ari muri bimwe bya Unity Club igihe yigeze kuvuga bwa mbere kuri Sendashonga apana ibyejo bundi avuga yuko ngo yashatse kubaboha ngo abajugunye ari igihe yigeze kongera kuvuga avuga ibintu eske ni igihe cya Sendashonga sinibuke Venoma niba byari mu bintu by'umwiherero wabariye bumwe bajya bakora ya retraite ya guverinoma cyangwa niba ari ibintu bya Unity Club icyo gihe aza nanone bya bindi akunda kubeshya agahimba inkuru ubwo ndavuga Kagame aza kuvuga ibintu abasebya abandi b'abaministre bari muri guverinoma avuga ibintu bibi kuri Batwagiramungu icyo gihe aravuga ngo abantu ngo bashobora niko yavuze ngo abantu ngo bashoboraga kugira ikintu bavuga ngo cyumvikana ubona bari mu murongo ngo nibaye yamuremye bonyine ngo yamuremye ngo urabyibuka ngo icyo gihe twari turi kumwe urabyibuka neza avuga ngo donc yerekana ko yamuremye ari wa muntu honnête n'iki contre Romain abandi bose bari muri gouvernement icyo gihe bari abantu b'ibigande bananiranye avuga nabe batwagira mungu n'abandi ariko kuri yamuremye icyo gihe yamutanze urugero rwiza n'iki ati abantu bazima twari kumwe icyo gihe nibaye yamuremye ubwise twari kumwe urumva rero uyu munsi rero yongeye no gufata byihariye aramushimira byerekana ko yamuremye abaye umugaragu mwiza wa Kagame ashyira araretre ibyo Kagame yamushakagaho aceceka aho agomba guceceka amukoresha agomba kumukoresha rero ibyo byo kuvuga ngo yeguye kuko FPL yabaye iri kumutinya jyewe ni argument ntabona aho yabishingiye ntago mbibona kuko nta poa politique nigeze mbona muri yamuremye ku buryo ishobora gutera impungenge FPL impotanye.
Okay, urakoze cyane bishobora no kuba atari ukumutinya ahubwo wenda ari uku no kumusuzugura nabyo birashoboka uretse wa mugani wawe ko usuzuguye yamuremye wasuzugura na François Xavier Kalinda kuko bose nabo muri PSD kandi urebye parikuru yabo ntawe itaniye cyane uri yamuremye ni umugabo wa mugani wagiye akunda gufata impu zose aho yanyuze uziko yabanje muri MND arangije ajya muri PSD muri PSD bivuga ko yahunze akajya muri Goma yagira Goma abantu FPR imufata ubutegetsi akandika urwandiko rurerure cyane ya ikiye Paul Kagame byose biza muri parikuru y'abantu ariko hari igihe ubona wa mugani bitabahesha n'agaciro. Bon Valentin rero hari mu ijambo umaze kuvugaho gatoya rya Paul Kagame yavuze arahiza perezida wa Sena uyu munsi hari ibyo yavuze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo umurasirazuba kiriya kibazo cya M23 yongeye guhakana yivuye inyuma yuko u Rwanda rutari inyuma y'uriya mutwe ariko hari aho ageraho akivamo uko yavuze hari ibyo abantu bavuga bati se niba abantu cya gihe ushize yari yavuze ko ngo babaye ingoma hariya ikibungo bakava bakajya bagasubira nyine mu burasirazuba bwa Congo aribwo batatse zabonagana. Noneho abantu baravuga bati se bavuye aho ngaho ikibungo bageze mu burasirazuba bwa Congo gute bavanye intwaro mu gusubiza yabaye nk'usubiza icyo kibazo aravuga ati ntabwo mbizi nta nubwo bindeba icyo ni cyo kibazo cya mbere yavuze ariko noneho mvuga ko ageraho akivamo nuko ubona hari aho yageze avuga kuri ba bantu ko baba masoneri baturutse ngira ngo ni mu Burusiya n'intwaro zoherejwe na Turikiya yahageze ubona umujinya uramufashe ubona biramubabaje cyane utoze utese niba koko adashyigikiye M23 kuki kuza kwabo bamisoneri abo bacancuru b'abanyamahanga bimuhangayikishije ko avuga ko ikibazo cya Congo atari ikibazo cy'u Rwanda we ibyo ngibyo bimuhangayikijeho iki ko kuba haza abacancuru muri icyo gihugu yanavuze ati buriya iyo haje abacancuro ikibazo gihita kikuba inshuro nyinshi cyane nagira ngo mpere ko iryo jambo rye ariko twibutsa nyine ko hari abantu kuko intwaro zavuye muri Turikiya hari abantu bavuga ko bavuye mu Rusiya baje kurwana ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko hari n'andi makuru avuga ko noneho ubungubu M23 ivuga ko iva mu birindiro yavuye muri Kibumba ejo numvaga bavuga ko yarekuye ikigo cya Rumangabo ariko bakavuga ko bava hamwe bakajya no kwataka ahandi ahubwo batari bari ahubwo bakongeraho ko noneho hari ingabo z'u Rwanda nabo ba M23 bashobora kuba bageze no muri Sud Kivu bavuye muri Nord Kivu bakajya muri Sud Kivu ukabona rero ari umugambi wenda wa Leta y'u Rwanda wo gukomeza guteza akaduruvayo mu burasirazuba bwa Congo bikaba bigaragara yuko u Rwanda rudafite ubushake bwo kuhava ahubwo rukuhahisirasimba ariko hari numvise n'andi makuru avuga ko ikirakaza cyane Paul Kagame nuko ba bantu ziriya ari amabuye y'agaciro ajyaga nyuri Kigali akomeza ajya mu mahanga yigeze no kubivugana mu minsi ishize si Kigali yaravuze ati noneho n'inzira y'Kigali tugiye kuyifunga ayo mabuye ajya anyura ikinshasa urumva biri mu biteza ibibazo leta y'u Rwanda kuko naho ngaho wenda nibyo byanyuraga ku mugaragaro atari ibyo bajya gusahura n'igiye kubagabanyiriza amahoro yinjiraga kuko unyuze ku butaka bw'ubutaka bumvikana ko hari amahoro agomba kwinjira de façon officielle zitagiye mu yo basahuraga none Valentin nagira ngo wenda mvuze ibintu byinshi ariko ufata akanya gatoya se n'ukora inshama cy'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko usa n'ibihuza na none n'ikibazo cyo mu Rwanda cya politiki igihugu cyacu gifite mu munsi sizi niba cyumvikana icyo kibazo
ikibazo cya politiki ushaka kuvuga ni ikihe u Rwanda donc tubihuza
abiriya yararimo avuga ari nibyo nyimbyona twashaka kuvuga tutese byaba ni nabyo bituma wahindura umukuru wa Sena wowe watugaragaje ko ntawe bihuriye ariko ibibazo bya politiki biri mu Rwanda nuko yagarutse no ku kibazo cya FDL n'ibibazo kukivugaho aho bigeze ubu ngubu amakuru tubona nyizere ko nawe ukurikira kira kibazo cya Congo n'ikibazo cy'u Rwanda cya politiki muri rusange urabona bigana he tumaze iminsi tubivugaho ariko urabona bigana hehe umuti wa ubuhe urabona eske Paul Kagame azemera gusubira inyuma cyangwa azatukoreka mu ntambara y'urudaca
no de inoza jewe ukuntu soma ibintu byo muri Congo Kagame afite amakarita atatu agenderaho kugeza uyu munsi ya mbere yabaye genocide yarayikoresheje mu ntambara za mbere za AFDR iyo karita yaramuhiriye kuko murabyibuka neza bajya muri icyo gihe bajya muri Congo ngo kwari ukudesarma abo bitaga ba genocide bavuga ko inkambi zo muri Congo zahindutse imyanya donc cyangwa se ibibuga by'imyitozo ya gisirikare kugira ngo bazagaruke gutera u Rwanda donc iyo niyo argument yakoreshejwe mu ntambara yo muri 1996 1997 1998 kwari ukudesarma abo bita abajenoside nyuma rero ku FDLR yari itarabaho FDLR rero yatangiye nyuma yaho batangiye kugaba ibitero bitandukanye mu Rwanda ari byo byaje kugenda biza muri forme y'ibyiswe intambara z'abacengezi n'iki murabizi icyo gihe abari mu Rwanda barabizi cyane ibintu byaberaga za Gitarama iriya kote ya za Buringa Nyakabanda iyo za Gisenyi Satinski mu bice bitandukanye mu Ruhengeri igice cya hariya za Gakenke donc na za Vunga iyo ngiyo muri Kigali Ngari kote ya Rushashi naho ngaho ibyo bintu ibyiswe intambara z'abacengezi byageze none na za Gisenyi mu mujyi no muri Nyungwe byigeze kuhageragerezwa ariko biranga noneho Kagame babonye tike ya mbere yari genocide tike ya kabiri ibaye FDR kuva rero mu ntambara yaba dukuyemo intambara ya mbere ya AFD yabaye iyo iyiswe yo kudesarma abajenoside intambara ya kabiri ya RCD Goma aho bari bakiri muri Congo barwaniyeyo ingabo z'u Rwanda zari zikiriyo noneho intambara ya RCD Goma yaje muri cadre ngo yo kurwanya abajenoside ba FDLR bari kwica abatutsi b'abakongomani n'iki iyo niyo yari argument M23 itangira mu 2012 nayo yabaye argument yari FDLR noneho ejo bundi nabwo argument irongera iba ngo FDLR ayo makarta rero abi genocide
ibyo ngibyo ni ibintu bimaze guta gaciro muri discours politique internationale. Ntago ushobora gukomeza guhungabanya igihugu umutekano w'igihugu cy'abandi witwaje ngo ni ukurengera ubwoko bumwe bw'abatutsi ari n'abakeya mu gihugu cya Congo. Ibyo ngibyo ngira ngo umuryango mpuzamahanga warabihinyuye wanze kubyumva. Mu bintu biteye Kagame umujinya birimo, kuko tike urabizi yuko yashatse kubikoresha i Burundi mu 2015 ibintu byitwa genocide mu guhungabanya u Burundi no guhindura inzego z'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, yashatse gukoresha icyo kintu cya genocide. Donc iyo karita rero Kagame yashyize mu mufuka warazamura agashaka ni nka carte rouge y'umusifuzi mu kibuga, Kagame akazamura ati hari carte rouge yitwa genocide. Umuryango mpuzamahanga none ugeze ahantu uyihinyura udashaka no kuyumva, reka mbivuge gutyo, uyica. Mu bintu rero bimuteye umujinya mwinshi cyane n'ubukana n'iki ni ukuvuga ngo cya kintu yarishaga yari furushete yaterekaga ku isahani akarya genocide, icyo kintu nta gaciro kigifite, nta gaciro umuryango mpuzamahanga uri kucyumva ngo yumve yamarira, kuko yageraga hanose akarira genocide genocide, noneho amahanga agasa nk'acecetse kuvuga ngo hari romo ntitwatabaye muri 1994, oh hari abatutsi bo muri Congo bari kwicwa, amahanga agaceceka, Kagame rwose genda wikorera ibyo ushaka, we wica uwo ushaka, usahura ibyo ushaka, ni iki turakumva. Icyo kintu rero cyataye agaciro, ni carte inutile, ni ikintu kitakigize icyo kimaze. Mu bintu bimuteye umujinya rero birimo ikarita ya kabiri yakoreshaga ni FDR. Iyo FDR birazwi, habaye amasezerano y'ubufatanye duhereye ku gihe cya Kabila Joseph, hari ibyiswe za operation kimya ya mbere kimya ya kabiri, bagendaga bakarwanira hamwe bagafatanya bikagenda gute mu bufatanye. Ejo bundi Kisekedi aje ku butegetsi, birazwi ko ingabo z'u Rwanda zagiye su le commandement ya FRDC, bashyirwa muri FRDC bayobowe n'abakomanda ba FRDC, barwanya FDR, bica komanda wayo Mudacumura n'abandi benshi, baragenda no mu yindi mitwe itandukanye, harimo abantu, harimo ba majoro niba ari nde bariya bose bari kuburana ni benshi, niba ari Mudakira, niba ari Mutarikwa majoro, ndetse nibuka amazina yabo, benshi batashye kubera ibyo bikorwa by'ubufatanye bwa FRDC na RDF. Ibyo ni ibintu bizwi, ni ibintu biri documenté, ni ibintu byagaragajwe neza. Ni naho Perezida Tshisekedi ndavuga, ni iki tutabakoreye, ni iki tutabahaye bariya baniki, kuko ubwo bufatanye bwarabaye. Ntabwo rero Kagame ashobora kugenda uyu munsi ngo ajye kurega nuza leta ya Congo ubufatanye na FDR, ngo amahanga muri icyo kinyoma birengagije yuko ari ubufatanye bugaragara bwa nuza RDF na FRDC bagiranye mu kurwanya uwo mutwe wa FDR. Ibyo ni ibintu bizwi bihari. Rero Kagame ntabwo ashobora kuzamura icyo kintu. Yarakigerageje ngo hari ibitero byaraswe mu Kinigi, hari amabombe yaguye mu Rwanda, hari ibiki umutekano wo mu Rwanda, akagerageza kubigira. Ariko ni ikarita itari gufata. Ikarita rero ya gatatu agezeho Kagame ni iyi. Ni iyo gukoresha impunzi noneho ziri mu Rwanda. Njyewe nkanavuga ni abantu nibatangirire hafi. Kuko Kagame arimo arakora ibintu bimeze nk'ibyo muri nk'ibyo Putin arimo gukora muri Ukraine. Ni ukuvuga iki? Murabizi yuko Putin yinjiye muri Ukraine avuga yuko ngo agiye kurengera abavuga Ikirusiya barimo bicwa n'abanazi bashya b'i Kiev, donc agiye kudenazifia Ukraine. Noneho intambara zitangiye habaye ho ubwumvikane bwo gushyiraho za koridor humanitaire. Ibyo ngira ngo mwarabikurikiranye nk'abanyamakuru murabizi. Noneho Putin aragenda akora strategy muri koridor humanitaire ashyizeho, abashaka guhunga ashyiraho koridor zijyana impunzi zizijyana mu Burusiya cyangwa muri Belarus. iyo strategy rero nayo niyo Kagame ari gukora noneho yatangiye gukora ibintu byo kwexporta impunzi muri Congo azizana mu Rwanda noneho mu cyumweru gishize bavuze ko ngo hinjiye ibihumbi 500 babatutsi babakongomani bahunze ubwicanyi bari gukora nuko uvuga iki nuko uvuga M23 miragenda ikanserikara zone yarangiza igapusa abaturage kabwira ngo nimuhunge kandi nzira yo guhungiramo ni iyi bose bagahunga binjira mu Rwanda noneho Kagame rero agiye gukoresha iyo tike y'impunzi yo kuvuga ngo no kuko uyu munsi mu ijambo rye yavuze ngo hari ibintu tutazigira twihangana ngo twakiriye impunzi bihumbi n'ibihumbi mu myaka yashize ngo ariko ngo hari ubwoko bw'impunzi zitangiye kuturemerera kandi tudashobora kwihanganira ngo ubwo bwoko bw'impunzi ni impunzi z'abakongomani ngo zitangire kuturemerera ngo kandi zaduhungiyeho zihunga gusa ibyo ziri gukorerwa by'ubwicanyi uko zikorerwa kuko ari abatutsi b'abakongomani bati rero uwo mutwaro ntabwo dushobora kuwihanganira abo bantu byanze bikunze uko biri kose bagomba gusubizwa muri Congo aravuga ngo iki ni ikibazo cy'umuryango mpuzamahanga ngo si ikibazo cyanjye gusa ni ikibazo umuryango mpuzamahanga nawo ugomba gufata ni ukuvuga muri strategy ya Kagame ni iyi uko abantu donc bagomba kubibona nuko noneho agiye kugenda gufata za mpunzi azinjize mu ntambara zijya kurwana muri Congo byitwa ko ari impunzi ziri kurwanira uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyazo donc iyo ni karita ya gatatu Kagame afite noneho niyo arimo gukinisha niyo kugera barexporta impunzi nyinshi muri Congo bakazipusa guhungira mu Rwanda noneho niba guhunga ku bwinshi bahite bakora ya banere yo kuvuga ngo dore abantu barimo bahunga genocide iri kubakorerwa muri Congo noneho kuko umuryango mpuzamahanga utitaye kuri iyo genocide iri kubakorerwa noneho bagiye gusubira mu gihugu cyabo bakoresheje ingufu noneho Kagame niwe yahise avuga ati ntago noneho ari ikibazo cyanjye ni ikibazo cy'abakongomani bari guharanira uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo donc za mpunzi zigiye gushorwa mu ntambara bajye kurwana baharanira uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo noneho Kagame yabonye ini cause legitime isa nkaho agiye kuvuga gushyira mu muryango mu maso y'umuryango mpuzamahanga ati no na M23 nati noneho ni impunzi z'abatutsi b'abakongomani zirukanwe mu gihugu cyabo leta yabo izita abateroriste nta yindi solution isigaye uretse gukoresha ini solution militaire kugira ngo basubire mu gihugu cyabo iyo niyo karita Kagame arimo akoresha ibyo kuvuga ngo intambara Kagame ni ikihebe teroriste ni ukuvuga ngo niba nguye n'u Rwanda turarwana kuki yavuze ijambo akarivuga mu cyongereza ni ukubwira amahanga iby'abanyarwanda ntabyitayeho ntacyo bimubwiye nta mesaje y'abanyarwanda ni bya bindi twavuze ngo abategetsi abaturage batitorera batumva yuko bari na redevable kuri abo baturage ni umujinya ni frustration yuko babandi bari basanzwe bamwumva bakamukomera mu mashyi bakamubwira bati genda mwana wacu turagushyigikiye turakumva rwose ibyo ukora nta kibazo go ahead noneho uyu munsi bamuhindukanye afite rero umujinya afite ikangata rishingiye muri frustration rishingiye mu guta umutwe ni umugabo wataye umutwe kuko noneho ibyo yarasanzwe akoresha ntago bigihabwa agaciro ariko noneho arimo arashaka uburyo byikuramo akoresheje impunzi noneho intambara noneho bimere nka bya bindi bya FPR injira mu gihugu kuvuga ngo yari solution ngo impunzi zimwe uburenganzira bwo gutaha natwe turataha ku ngufu duharanire igihugu cyacu nibyo bintu agiye kurwana nabyo ariko noneho ikibazo gikomeye ese iyi ntambara Kagame agiye gushoza azashobora kuyirwana kuko le cause yakoreshaga ntago impamvu yatangaga muri izo ntambara ntago isi ikizitayeho ntago ikiziha agaciro kandi Kongo ni igihugu gikize gifite ibyo gitanga leta yabo irumvwa diplomatikoma barayumva ahantu hose ese Kagame izi ntambara ekonomikoma azabasha kuyikora imarigi azayibasha icyo ni ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo si je tombe avec vous niyo message ari kubwira abanyarwanda preparez-vous nimwitegure si je tombe avec vous ningwa ntago mbasiga ndagwana namwe ndagendana namwe iyi niyo message clair ari kubwira biriya byo kubesha abanyarwanda ngo ubu turakomeye ngo nk'urutare ngo we are a rock ngo turakomeye nk'urutare ziriya ni message de frustration ni bya bindi bya narigabo byo kwihagararaho gusa byo gukangata ariko ni ibintu bishingiye mu bwihebe noneho n'ikindi kintu muri communication ya Kagame kigaragaramo ubwihebe wakomoje ku bintu by'abamexonaire ariko ntibyigeze biba prove hari ibintu by'amafoto byagaragaye ngo by'abazungu ifoto imwe yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga noneho batangira kuvuga ngo leta ya Congo ngo yatangiye gutumira ngo Wagner group ya Wagner b'Abarusiya kuza kumurwanya ariko ni ikibazo gikomeye kuko sinzi abastrateje be inama bamuha niha kwataka group ya Wagner ni ukuvuga arabagiye kwataka abarusiya twibuke ko muri Centrafrica abari ari gukorana na Wagner ni groupe Wagner y'abarusiya iri muri Centrafrica ibyo birazwi noneho ni ukuvuga ko hari intere afite mu gukorana n'abarusiya ese niha kwataka kuzamura kuko biriya babizanye mu rwego rwo gushaka nko gutera cyangwa kuzamura amarangamutima yabo mu burengerazuba bw'isi noneho leta ya Congo dore irimo irakorana na Wagner batangiye kuzana abacanshuro abamarisonere bo mu Burusiya bo muri za Rumaniya na hehose ba bantu b'abakomuniste donc au fait niyo langage yashatse gukoresha ariko iyo langage iribuze guhita imukubita ku rukuta rw'abarusiya eske naza kugongana n'inyungu z'abarusiya ire capable de supporter yiteguye kubisiporta ese ubu position arimo arumva ashobora kuza gushaka gusebya izina ry'uburusiya muri aka karere kuko birazwi ko uburusiya burimo burashaka kwiyemplanta strategikoma muri aka karere ese Kagame najya contre inyungu z'uburusiya noneho akabikora publicoma ouvertoma ikiguzi cyabyo yiteguye kukirengera nashaka kujya kugurisha Congo nimureke Congo dore irimo irakorana na ba Wagner n'iki barimo barakorana n'abarusiya n'ibiki abarusiya irvo intervenir kuko ni izina ryabo ni inyungu zabo kandi bazaba bafite uburenganzira bwose bwo gushyigikira igihugu cya Congo ikindi Kagame atakwirengagiza kumwinyora ni uko le monde occidental ikeneye Tshisekedi uyu munsi kurenza uko ikeneye Kagame donc strategiquement nta hantu Kagame ahagaze ni umugabo uri mu mayira abiri rangaje yari kuvuga ni rangaje ya frustration gusa nta hantu ari kugana asigaye kuri message abwira abanyarwanda gusa yo kubabwira ngo si je tombe avec vous ningwa ndagwana namwe nago ntago mbasiga amahoro ari naho wenda bya bintu bakunda kumuvugira ngo igihugu nzagisiga nk'uko nagisanze wenda bishobora kuba realizable ariko umuntu w'ikihebe ni uku nguku kuko Kagame ntago ashobora kuba raisonnable ngo yiyinscrive muri logique y'amahoro donc ajye mu murongo wo gushaka amahoro cyane cyane ko afite ku rutugu rwe ibyaha bikomeye by'amaraso bimwuzuyeho byaba iby'abakongomani iby'abanyarwanda ibyaha byo guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu amazemo imyaka yose ari ku butegetsi akora ibyo ni ibintu bidashobora gutuma yisanta equilibre aramutse yiyinscrive muri logique y'amahoro kuko ubutegetsi burimo buramunyura mu myanya y'intoki abureba ariko ntago yiteguye kuburekura gutyo ni ukuvuga ngo nimpfa ndapfana namwe ningenda ndagendana namwe niyo message aha abanyarwanda ariko noneho no gushaka kwereka communauté internationale ntacyo niteguye nubundi nditeguye kurwana uko byamera kose intambara yo biragaragara ko agiye kwishoramo impunzi akayitirira ko ari intambara y'impunzi z'abanyekongo zisubira iwabo ndumva ari uko nabisobanura nse
cyane abo ku buhanga bw'ibyuma kuduha ako karuhuko gatoya kugira ngo nongere nshimire Valentin Kayezu ku busesenguzi amaze kuduha kuri iki kibazo cy'u Rwanda n'uburasirazuba bwa Congo. Uko bigaragara nk'uko bivugaga ko u Rwanda rufite mu by'ukuri ibibazo byinshi binagaragaza yuko wenda n'urwishoro no mu ntambara utazayitsinda kubera impamvu amaze kuvuga haba ku ruhande rwa gisirikare ibyo birimo kugaragara nta nubwo rwapfa kwinjiramo gutyo no kugenda rwikiza inyuma y'umuzenkwa ariko hari ikibazo cya diplomasi hari ikibazo cya geopolitiki hagati y'abanyaburayi n'abamerika b'amajyaruguru hanyuma n'uburusiya wenda yazabigenza kugira ngo ahagana na ziriya za Wagner nk'uko Valentin yabivugaga ni ikibazo kitoroshye agashaka no kugarura amaturufu ya kera ya jenoside ya FDR ya ikibazo kibunze ni ibintu bigoye cyane ngira ngo tuzagira n'umwanya wo kubigarukaho kuko kiriya kibazo kiracyahari ariko ikigaragara ni uko na Paul Kagame ubwo bimubuza gusinzira kubera ko ntabwo abona aho yasohokera ariko aho yasohokera ubundi ni uko yareka kwagirisa abaturage ubundi abaturanyi kibazo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FPR yacyatatse kuva kera yagishoteye kuva kera ubungubu byari bigeze kugira ngo barekeraho baha amahoro abaturanyi kandi nibo bayabaha n'abaturanyi inzira ko bazaduha amahoro tukabana nk'abantu b'abavandimwe nk'uko byari bisanzwe na mbere FPR itarajya kubagresa. Iki kibazo wenda numva tuzagira akanya ko kukigarukaho kubera ko biracyahari kandi tuzareba development zizagenda zivuga mu kanya. Ingingo ya nyuma rero ngira ngo tuganireho Valentin ni ingingo ya politiki tize Benoit yatuganirije ku kintu cy'ubwiyunge hagati y'abanyapolitiki b'abanyarwanda ese bashobora gukora nangira ngo nicyo cyari ikibazo icyo gihe sinzi niba wari mu kiganiro ariko twabaye nk'abivugaho. Wowe rero noneho ingingo wavuze nta nubwo nyaturugiza cyane kuko ni proposition yawe uvuga uti Mandela w'u Rwanda azava hehe. Nawe n'inyandiko wanditse hashize nk'amezi ashize ngira ngo ni mu kwezi kwa cumi umwaka w'2022 uvuga politiki ya Nelson Mandela uburyo yabashije guhuza abantu uburyo yabaye nk'udesova wenda bene wabo babirabura kuko bari biteze yuko nafata ubutegetsi azabareka bagahorera bene wabo abazungu bahohoteye ariko agahitamo inzira y'umwe n'ubwiyunge yakakaza abantu hari n'abavuga ko ibikuri Nelson Mandela ari intwari y'abazungu atari intwari y'abirabura ubwo ni ibindi bindi nagira ngo rero wenda no kwintroduza cyane ngo uhakanya ugenzi rubizi kubyumva hanyuma tuganize kuri iyi ngingo. Ijambo ni rya Valentin.
Ndabivuga mu magambo makeya, ntago mbivuga mu magambo menshi, uko nyine nk'uko hari ubivuze nigeze kubyibazaho, ndabyandika nibaza ntese Mandela w'u Rwanda azaboneka ate, azava he. Impamvu nafatiraga kuri Nelson Mandela na nyine nagerageje kwitegereza, ndacukumbura, ndareba iby'imiyoborere ye. Nibyo usanga ari abantu benshi, ariko usanga harimo intege nke mu by'ubumenyi bwa politiki abantu benshi baba bafite, njya kuvuga ngo Nelson Mandela ni intwari y'abazungu ni iki, noneho ariko ukibaza utese ni iki kindi yari gukora. Kuko hari igihe abantu benshi biyibagiza yuko ANC muri Afurika y'Epfo ifata ubutegetsi, ntago yabufashe kuko yari yatsinze intambara ya gisirikare, no yabufashe kubera ko hari ku rwego rwa politiki mpuzamahanga ibintu byarimo bihinduka cyane, byarimo bihinduka, noneho umwuka wa demokarasi utangiye gututumba hirya no hino ku isi, amajwi ari menshi. Uribuka ko Nelson Mandela yafunguwe mu 1994, abaperezida mu 1994, abazi neza ibya politike bazi uko muri iyo myaka ibintu byari bihagaze, irima ry'urukuta rw'imbere rine gucikamo ibice kw'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, donc icyo twita umuyaga wa politike wari utangiye guhuha hirya no hino, haba muri Afurika, haba muri Amerika y'Amajyepfo, haba ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Aziya, aho de regime dictatorio zikomeye zo muri Aziya nazo zimwe zagiye zihirima, donc imitegekere yaya ishingiye kuri demokarasi ikagenda yiganza. Ibyo rero biri mu bintu bishobora byatumye umurongo wa politike mpuzamahanga ku kibazo cya Afurika y'Epfo uhinduka. Nibuke yuko kugeza nyine icyo gihe ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu nk'Ubwongereza ndetse n'ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi bya bindi bikomeye byari ibihugu by'ibifatanyabikorwa na n'iriya leta yabagashaka buhake. Mu rwego rw'ubukungu yari leta ikomeye ifite amafaranga menshi ku bya gisirikare, bari bamaze no kugera kuri arme nucleaire ku ntwaro za kirimbuzi bari donc ntago ANC yigeze itsinda ruriya rugamba rwa mu rwego rwa gisirikare, mu rwego rw'ubukungu no mu rwego rwa diplomasi, ahubwo habaye circonstance z'amahinduka yari arimo aba ku rwego rw'umuryango mpuzamahanga, noneho bituma cya gitutu cyo kurwanya politiki ya gashakabuhake muri Afurika y'Epfo gitangira kumvikana. Nibutse yuko hari ibihugu byinshi byari kubera nyine ibihe byanyuzemo ibihugu za Mandela, byagiye bigaragara ko Mandela yagiye akorana n'ibihugu nka za Israeli, buriya Israeli iri mu bantu benshi bafashije Mandela mu buryo bukomeye no kumufasha, imiryango y'Abayahudi, amadiskuru akomeye yagiye akorera muri Amerika, amakonferensi akomeye yagiye agirwamo uruhare n'abantu b'Abayahudi. Niki noneho izo mpinduka za politike mpuzamahanga ku rwego rwa politike mpuzamahanga zatumye noneho hasa nk'abaye impinduka mu Bwongereza, Margaret Thatcher sinibuka igihe yaviriye ariko politike yari irimo irangira, abantu ba Ronald Reagan babaye mu gihe cyo guhangana n'Uburusiya ibintu bihinduka, hazaho ba Bill Clinton n'iki, noneho za pressio zitumvikanaga zashyirwaga kuri biriya bihugu ngo bireke gutera inkunga politiki ya gashakabuhake,
isa nk'iyumvikana. None hari indi logique buriya muri Afrika nkuko nari mbivuze, umuyaga wa politiki wa demokrasi wari utangiye guha muri Afrika, ibihugu byinshi birimo biva mu ngoyi y'igitugu byari bimazemo imyaka n'imyaka. Ntabwo bishoboka yuko ibihugu bikomeye ku isi byari gushyigikira le changement démocratique mu bihugu bimwe bya Afrika ngo bikomeze kurebera politiki ya apartheid iri gukorerwa muri Afrika y'Epfo. Nguko uko ANC yaje ku butegetsi. Noneho imaze kugera hariya icyakurikiyeho ni iki? Mandela yasanzeho abantu bafite ubukungu, abantu bize, abantu bafite byose, igihugu, ubukungu bw'igihugu buri mu maboko yabo. Hari umujinya w'abantu bagiye ku rugamba rwa kinyeshyamba muri ANC, bumvaga yuko iby'abazungu bigomba guhirima. Uretse ko batari banafite n'ubushobozi, ntabwo bari kubirika ngo bikunde, kuko ubwo bushobozi ntabwo bari bafite, ariko bumvaga bafite umujinya wo gushaka kurandura byose. Rero muri politiki nicyo kintu cyitwa kuba umurideri. Buriya umurideri ni umuntu ufasha abandi kurebaho bo batari kugeza amaso, agafasha abandi kugeza imyumvire aho bo batari kubasha kugeza imyumvire. Mandela yafashe disikuru aravuga ngo aba bantu turabakeneye. Hari igitabo cyitwa Invictus, hari na filime documentaire yakozwe yitwa Invictus, abashaka bazayireba kugira ngo babashe kubyumva neza. Nge niho nakuye icyo nise icyo njya nita mu nyandiko zimwe na zimwe cyangwa se mu biganiro njyangora icyo nita ngo we need them approach, ni ukuvuga ngo tura approach yitwa ngo nabo turabakeneye. Icyo kintu nicyo Mandela yahise azana, aravuga ati aba bantu nubwo batwishe, nubwo badukoreye gute n'iki, ariko turabakeneye. Nibo bafite ubukungu, bafite ubumenyi, bafite ibiki, bafite ibyo tudafite. Ntabwo rero kubigiza hirya ari cyo kiri buze kudufasha, nta nubwo ari cyo dukeneye, ahubwo reka tubareke baze. Noneho kandi mu kubareka bakaza nabo tugakorera hamwe, biradusaba ikiguzi, biraza kudusaba kwihanganira, tukareka bagakomeza kwemera amateka yabo no kuyakunda uko babyifuza. Ni ukuvuga abazungu benshi urabona bakundaga wa mukino wa rugby, bari bafite indirimbo yabo yo kuri apartheid, bajya mu mikino ya rugby, nubwo Afrika y'Epfo yari yaramaze nyine kugera kuva muri iyo ngoyi ya apartheid, ariko bari abazungu bajyaga mu marushanwa yabo ya rugby bagatera imni yabo yo kugihe cya apartheid bakazamura amadarapo. Noneho Mandela arababwira ati ariko se bitwaye, reka tubareke niba indirimbo yabo bashaka kuyiririmba bayiririmbe, ntabwo ari indirimbo yubahiriza igihugu cyacu, ariko bo niba bashaka guhura bakayiririmba nibayiririmbe, niba ari idarapo ryabo niba ari zamu, reka tububahire amateka yabo, reka tubareke bibone mu byo bibonamo. Noneho Afrika y'Epfo itangira kubakwa muri ubwo buryo, habaho umuyobozi nka Mandela washyizeho imiyoborere ituma abantu bose babasha kwegerana, babasha kuza hamwe, babasha gukorana hamwe, babasha no kwihanganirana gushingiye ku buremere bw'amateka banyuzemo ibikomere. Ni naho hagiyeho institution muri Afrika Decide, iriya institution, iriya komisiyo y'ukuri n'ubutabera, ndibwira y'ukuri Truth and Reconciliation, y'ubumwe n'ubwiyunge Truth and Reconciliation Commission. None iyo komisiyo approach yabo kwari ukuvuga ngo reka umuntu wese uzaza ufite icyo atubwira akaza akatubwira ku by'amateka ku byahise, uwo muntu azaza niturangiza tunamubabarire tumwintegre muri sosiyete. Uzanga kuza uwo nguwo we ngo azavuge ibyo yakoze abisobanure afashe igihugu kubaka amateka kizagenderaho, uwo niyanga kuza nahamagazwa akanga, uwo nguwo azajyanwa mu butabera kuko azaba yinangiye, inzira izabimureba ni ubucamanza. Donc institutions zijyaho gutyo. Ibyo tubigiyemo ibintu byo muri Afrika Decide byaba birebire, ariko noneho reka bigarure muri context yacu. Nibwira ko mu Rwanda hakenewe politike imeze gutyo, politike yo kuvuga ngo abanyarwanda twese turakeneranye ntabwo uyu munsi tugikeneye politiki yo kutubwira ngo bariya bateroriste bariya bahutu ba FDLR bariya batutsi bigaruriye igihugu bageze gute n'ibikine dukeneye politiki izi kubaka imisingi imwe ishyira abanyarwanda ku ngazi sirirepiriye ku ngazi zireshya bose bakabasha kuba mu gihugu batekanye icyakabi politiki iyemerera abanyarwanda kwihanganirana tolerance habaho kwihanganirana muri politiki y'igihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga amateka yacu aturemereye tuyakirane tuyemerane twemere abantu bibone mu byo bibonamo ntabwo ari iyi approche ya FPR yo kuza yo gufata ubutegetsi igahita ikubita hasi iby'abahutu bagezeho muri 59 kabone n'ubwo babikomerekeyemo ngo abahutu nabo baze n'ubwo bakomerekeye ku byo ku gihe cy'ubwami nabo ngo babihakane nibareke abashaka kwibona mu by'ubwami babyibonemo bibuka amateka yabo bayaserebure abashaka kwibuka ibyo muri 59 ibyo muri 73 babiserebure amateka yabo izo regime ibyo uko baziyumvamo abashaka guserebura RPF bayiserebure bagire gute donc have we your tolerance no bihereho ku muzi wo kubaka igihugu gishingiye ku bworoherane no ku bwihanganirane bw'amateka twanyuzemo ntihabeho politiki yo guhakana amateka y'igihugu cyacu ngibyo ibyubatse Afurika y'epfo ngibyo ibyatumye Afurika y'epfo uyu munsi nubwo igihugu wenda gifite ibibazo mu miyoborere kubera korupsiyo ikomeye y'abantu bo muri ANC ruswa yo mu rwego rwo hejuru ariko hari ikintu cyagezweho Afurika y'epfo ifite ubucamanza bukomeye budashobora kunyeganyezwa n'imbaraga za Perezida wa Repubulika bafite sosiyete sivile ikomeye cyane Afurika y'epfo nicyo gihugu cya mbere uyu munsi ku isi yose nzima gifite constitution itegeko nshinga ryanditse rigarantisa uburenganzira bw'umwenegihugu uko yaba ameze kose niryo rya mbere ku isi ryanditse neza kandi ryanditse mu buryo bushimangira amahame yose arebana no kubaha no guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyo ni Afurika y'epfo iryo ni itegeko nshinga ryaturutse mu miyoborere ya Perezida Nelson Mandela ariyo mpamvu igihugu gifite sosiyete sivile ikomeye gifite ubucamanza bukomeye butanyeganyezwa gifite institution zikomeye zidakorerwamo n'igitutu icyo ari cyo icyo uwo ari we wese hakaba kandi hariho n'umusingi w'amateka akomeye buri mwenegihugu wa Afurika y'epfo yaba umwirabura yaba umuzungu yaba umuhinde yaba nde yibonamo kandi atagira uwo yikanga n'umwe nta n'undi ushobora kuza ngo agire ububasha bwo kugira uwo akandagira hejuru ngaho rero njyewe aho nita ese abanyarwanda ntidukeneye umuyobozi umeze nka imyumvire ufite politiki ufite vision nk'iya Nelson Mandela ubasha kubaka igihugu kikabasha kujya hamwe harimo ibibazo bya politiki bihari kubera ruswa ihari nta wabihakana hari ruswa ikomeye y'abirabura bafashe ubutegetsi baheza mu bukene bagenzi babo aho kubuvanamo korupsiyo irahari birazwi hariho urwangano rw'abirabura banga abanyamahanga bene wabo ibyo birahari ariko hagati y'abazungu n'abirabura nubwo hakirimo wenda ikibazo cya equite mu micungire y'ubutaka n'iki ariko habaye politiki nziza impamvu ibintu bikomeza gupfa ni uko harimo abapolitisi bakomeza kubimanipira bakabigira intambara ya politiki noneho bagasa nk'abashaka kumenasa uruhande rumwe rw'abazungu ariko ibyo ni ibibazo bihari uyu munsi ariko igikomeye gihari ni uko hariho inzego zikomeye z'igihugu zibasha kubije muri 95 ubwo habaga inama mpuzamahanga irebana n'ibyo kwiga ku ngaruka za jenoside n'uburyo habaho uburyo bwo kuyihana no kuyikurikirana icyo bise la conférence internationale sur la radicalisation kureba uburyo baderasina umuco wa impunite mu Rwanda ni inama yateguwe n'ibiro bya President Pasteur Bizimungu icyo gihe izamo n'abantu bakomeye mu bisubizo byatanzwe harimo kwibaza ese ntago hashobora kugeragezwa solution nk'iyabaye muri Afrika y'Epfo hajyaho iriya komisiyo ya Vérité Reconciliation abantu bo muri FPR ibyo bintu barabirwanije bivuye inyuma baravuga ngo bakeneye ngo desolution rwandaise haza no kwibazwa niba hatashyirwaho inkiko zihuriweho n'abanyarwanda n'abanyamahanga ubwo ibya TPR byari bitara bashakaga desolution ibya TPR byaje nyuma ariko ubundi icyari kumeza kwari kwibaza niba hatajya w'icyo bitaga de juridiction hybride cyangwa mixte zirimo abacamanza b'abanyarwanda n'abanyamahanga bakorera hamwe icyo kintu nacyo FPR yarakirwanije kubera yuko yari izi yuko abacamanza b'abanyamahanga nibaza ntabwo izabasha kubakoreramo nk'uko izakorera mu bacamanza b'abanyarwanda bari icyo gihe izo ni za solisiyo zagiye ziba propose FPR irazirwanya noneho buriya na Tribunal Penal International kujya Arusha nabyo byabaye intambara buriya byabaye intambara ikomeye kuko FPR yashakaga yuko tribunal iza mu Rwanda ariko noneho nyuma muri Conseil de Sécurité n'ibindi niki baza kuvuga bati baza kugira susi ya independence y'urukiko mu gihe rwaba rushyizwe mu Rwanda iriya tribunal baravuga bati reka tuyishyire Arusha muri Tanzania urumva rero ibintu byose bigamije kwimakaza ubwisanzure no gushaka ukuri binyuze mu nzira z'ubwisanzure n'amateka adacuritswe ibyo byose FPR yarabirwanije ibyo byose FPR yabikubise hasi ahubwo yo ihitamo kwimakaza imyumvire y'igitugu yandika amateka ashingiye ku binyoma yandika amateka ashingiye guhakana amateka y'abandi no kwimakaza amateka atarimo ukuri amateka arimo avanzemo ibinyoma byinshi ngaho rero mvuga ko igihugu gikeneye Mandela wundi u Rwanda rukeneye umuyobozi umeze nka Mandela kuvuga Mandela si ukuvuga tipiko mangwabe Mandela w'umunyafurika y'epfo ni ukuvuga Mandela tipike w'umunyarwanda wayobora igihugu ashingiye ku mitekerereze ku myumvire ku muco ku mateka n'imikorere bya sosiyete nyarwanda naho ngaho wenda nagira ngo mvugire igitekerezo cyanjye ya Nisete urakoze
ndagushimiye cyane muvandimwe Valentin kugira ngo ibyo uvuga birumvikana buriya nyamvuga yuko mu Rwanda ikibazo twagiye tugira nuko abantu bose bayobora igihugu nibura kuva u Rwanda ruboye ubwigenge tutaragira umuntu wo kwitwa un chef d'état cyangwa un homme d'état ni umuntu ujya hejuru y'ibintu byose au dessus de la mer nkuko Mandela yabashije kuba byo muri Afurika y'epfo akavuga ati nubwo ndi umwirabura singiye gukorera birabura ngiye gukorera societe yose ya Afrique du Sud ndengera inyungu z'abazungu ndengera inyungu z'abahinde ndengera inyungu z'abirabura bose mubone kimwe muri societe duhuriyeho twese mu Rwanda rero abategetsi twagiye tugira kenshi kugira ngo nibyo bavugaga mu kanya twagiye tugira abantu umuntu yakwita le chef de clan umuntu aravuga ati njyewe mpagarariye abangaba niko bimeze rwose urabona buri gihe umutegetsi yagiyeho hari abandi baba bari ku ruhande bakandakandamizwa ndetse bakabuzwa amahwemo akenshi bakanahunga cyangwa se byari bimba bakanicwa nuko tuba dufite ku isonga ry'igihugu abashefu de clan umunsi twagize un homme d'état nibwira yuko natwe tuzagira amahirwe yo kubona ibyo ngibyo by'abanyafurika y'epfo babashije kugeraho reka rero nongere ngushimire Valentin kugira ngo batuganiriye ku ngingo nyinshi kandi nongere ngushimire ubuhanga bwawe mu busesenguzi nagira ngo nguhe akanya gatoya ko turimo kugana ku musozo niba hari icyo wagiye kuvuga niba hari agakomantere wenda kaboka utabashije kuvuga uko wabitekerezaga akavuge hanyuma uneho n'akanya ko gusezera kuko turi ku musozo w'ikiganiro
urakoze Aniceti, ndumva nta byo twari dufite ku murongo w'uyu munsi muri iki kiganiro byose twabivuze. Ahasigaye jye nabwira abanyarwanda gukanguka bakaba amaso kuri iriya politiki ya FPR, ubona ko ishaka gushora u Rwanda mu mwijima w'intambara, kandi Kagame aho kwirengera intambara arwana akaba nyine ashaka kuzishoramo abanyarwanda bose, ko izi ntambara nta nyungu na ntoya zifitiye u Rwanda, nta kintu na gitoya zimariye u Rwanda. No mu mafaranga bavuga ngo ashobora kuba yarakomotse mu busabuzi bwa Congo, urebye abanyarwanda bungutse kuki, kuko bije y'u Rwanda iracyabeshejweho n'inkunga z'amahanga, ubukene mu gihugu buradogera, ibiki n'ibiki byose nta kintu. Ayo mafaranga yose yavuye muri biriya ni amafaranga yishe mu makonti mu mahanga, mu mabanki mu mahanga, abanyarwanda badafite aho bahuriye nayo. Rero intambara Kagame Rwanda nize ku giti cye mu nyungu ze, ntabwo ari intambara z'abanyarwanda. Mumenye banyarwanda, mukomere amashyi uriya mugabo, mumenye ko muri gukomera urupfu amashyi. Abantu bakomera ndabivuga nta bwoba mfite, uzabintukira azabintukire. Abantu bakomera Kagame amashyi hejuru y'intambara ari guteza, nibamenye ko ari urupfu bari gukomera amashyi. Barakomera amashyi urupfu, kandi mu gihe bazabona ingaruka zabyo zibagezeho, baramenye bazarire makeya, kuko bazaba barabikomeye amashyi barabyihamagariye. Nanga nasoreza Aniceti, urakoze. Abadukurikiranye mbifurije ijoro ryiza.
Ijoro ryiza nawe Valentin, reka nongere ngushimire umwanya wafashe ukaza kuganiriza abakunzi b'ikiganiro Urwatubyaye kuri Radio Iteme. Reka nongere nshimire cyane abari badukurikiye bose. Nubwo wenda tutabonye ibitekerezo byinshi, hari ibyo nabugiyeho kuri YouTube ariko bitari byinshi cyane, mwese kudukurikira ubwabyo ni umusanzu ukomeye. Nongeye gushimira bagenzi bacu ku buhanga bw'ibyuma, tutabafite ntacyo twabasha. Nshimiye bagenzi banjye bo mu runa na Nyarwanda ruhanira impinduka, abayobozi n'abayoboke barwo. Ubwo tuzongera duhurire mu kiganiro Urwatubyaye mu cyumweru gitaha, umunsi nk'uyu nguyu. Ndizera yuko agataho ngaho wenda tuzaba twabonye byinshi tuganiraho, kandi uwumva ashaka kugira icyo asubiza ku byavuzwe uyu munsi twavuze, cyane cyane Valentine wari ufite ijambo uyu munsi, niba hari ibyo mutemeranywa nawe, mwese mufite ijambo kuri Radio Iteme, uzadusabe kuzabakira muzahabwa ijambo. Murakoze rero, nongeye kubifuriza umugoroba mwiza cyangwa umunsi mwiza bitewe n'aho muri. Mwese mukomeze mugire amahoro y'Imana. Murakoze.